sukaɓe jokkolɓe weltiɓe weltanaɓe Ousmane Niali Bouly woni on yettininde ɗo kabaruji ɗi ɗo e seeɗa Oumar Way Galadou waran taw en ɗo nen anni sembe kabaruji ɗi yambininde ñalawma keƴƴanaɗo nenɗo ñalawma adna keƴƴanaɗo musique bamakankoɓe nen jambiniɗo hanke ley nokku noddirte institut français min jokkina yaade yewtere nde min noddirta mini magga to tombatoto rewɓe yanaɓe ley wattude leydi ndi wonno e tiɗ ala nde nenɗo garan hollitinde en torraji ɗi gaɗa en timidiran kan gan gonnuɗe feere wattu joni le leydi égypte ndi en puɗɗiran kabaru finatawa nogay go'o lewru juin ñalawma keƴƴanaɗo jimi yambinama ɗo mali ɗo yimoɓe hewɓe kawri ley nokku noddirteɗo institut français mbuye kuyate kanko keɓuɗo guenari ɓe noddirta prix découverte RFI hitande 2018 kanko eɓe noddi jami sako tima mayga e donko bumba nenno kamɓe ɓe jambini ley o nokku keɗoɗen yimɓe hawruɓe hen ɓe andon wiide ɓe kolliti wiide yambere nde weeli sanne keɗa ɗon koɓe kaali
yamdere nde weeli sanne basi fuu yaltay hen jami sako jimmakko di weeli kam sanne miɗo wawi wiide tan fuu weeli kam jimi mbuya koyta weeli sanne o yewtini jamare nde allah hollanmo wuuri
en jokkinan kabaruji ɗi to tumbutoto conseil communal de la jeunesse kagne unesco puɗɗi toon projet kesso moɓe noddiri mois de la culture nenno dow kabaru muɗum kamɓe huminiɓe golleji muɗum ɓe gaɗi golleji kewɗi dow daranade fa sukaɓe e hollitinde sukaɓe dow kabaru leydi yankaku laato ardo en lobbo kagne du yallah anadar no haɓugol sattingol dina sukaɓe mofti gaɗi ɗon yontere kawrital fa kollita hono hani daranirede fa jaam waɗa ley leydi meɗen ndi sisilmoɓe cuuɓi hikka laaɓodiren ɓerɗe dokkodiren juuɗe yallah jaam ana waɗa dow kabaru muɗum sukaɓe jokkolɓe haaɓe e fulɓe joddeke e batto o nenno yallah ana kollita yimɓe hono hoolare waɗdirta hakkude jaaliñi ɗi kamɓe daraniɓe ngal kawrital ɗu wonno daraman yalkuye e hammadou ndikko hoore jeunesse tabital pula ko keɗeɗen koɓe mbi dow kabaru muɗum mamed ali lamdodire ma
ko waddi min ɗo hannden famin kalano sukaɓe bandiraɓe amin ɓe debbo maɓɓe e gorko maɓɓe waɗa hakkille pati ɓama malfafa wara bando anden tan djihadis nafata en terroriste sacer nafata en daren dentoɗen yallah jamno arte e ley leydi meɗen ɗum nafata en
ina pas de probléme
basi wala hakkude fulɓe haaɓe nenno kamɓe kani ummade ɓe daro ɓe kollita ɓerɗe maɓɓe ana laaɓidiri komin jiiɗi gonden le jaam e deƴƴere min darta ɗatti kanɗi ɓamede fa tiɗallah goduɗo o timma
ley wattu basiji godi rewɓe ɓiɓɓe rewɓe torraji kewɗi kewtoto ɗum ɓen ley hitan 2012 leydi meɗen ndi wonno e juuɗe ɓe rewɓe keɓino torraji muɗum sappo e jeenayi lewru juin ɗo mari ɗo yambinama ñalawma keƴƴanaɗo sakkugol yangoji fewde e rewɓe ley wattu basiji rewɓe yanaɓe ley o wattu ley laamu Tombouctou hono ɓe gori hannden
nden ɓe cuuti kan ɓe naɓɓi kan to hoorejo maɓɓe on waɗi balɗe ɗiɗi o Moussa Hamadou on caggal mum o wi worɓe keddiɗi namta kan cuuɗi kamɓe dun mi waɗi balɗe tati e juuɗe maɓɓe
oɗo debbo momin indata suutama to tumbututum yimɓele muttuɓe yani dow makko tawe o heɓinayi fay duuɓi sappo e joyi
ñande gooto nde jaltumi yuppude ndiyamma jon e kaɓɓorɗe kaaldi e am ɓe mbi ɓeɓe jiɗi hurtinde kam mi holliti wiide mi debbo hurtinaɗo mo ɓeyni ɓooyay caggal mum ñande wonde min kawriti goggo goram wimi hootato mon ga jon suudu an e yimɓe mum caliki kan miɗo suuɗo mi wawa natude e jama sabe biɗo kanko boni mi e jomum min kaɓa
hono makko kanko surbaɓe hewɓe jiidi hono ɗiɗo torraji e wattu baasi e ley ɗiɗo duuɓi cakitiɗi ɗi yimɓele muttuɓeɓe nawtorkeɓe fa sanne to tumbudu ton ONG lolliɗo debbo allafiya na waɗa faaba fewde e ɓeɗo yimɓele torraɓe ɓe hakke teme ɗiɗon e maɓɓe keɓi faaba bangal hakkillo e goɗɗum keɗɗanna camara amintou amadou kanko woni hoorejo ONG debbo allafiya
min taykiti kabaru samgollo do sukaɓe rewɓe parminde ɓe e dentude e maɓɓe kañe hurtinde ɓe e waajibi yoɓe nanguino gendi ndi waɗino ɗum kafa joni debbo alafiya ana faaba yimɓele heɓɓe torraji e ɗum wara e yimɓele teme ɗiɗo momi faabi yo sifa torraji fuu ana hen
ɗiɗo faabaji e tawede fuf yimɓele torraɓe ɓe na jeeli fa hande yo sariya golle keɗɗanna oɗo neɗɗo goɗɗo tefiɗo dow torra mo o yii kanko dun o indataki
min kolliti ko heɓi minna ɗe nokkule kewɗe kafa joni min keɓe jababu fuu ko mettata kanna yo yokaɓe ana jalla min eɓe mbiya mi surbo debbo kinɗo rebel en yela an yo hurtinede kanno latifur mi yida dum wadde do en sabe no latifur nyende goto be kalana dun jon suduma nabibe ma yela an yo be ngadi dun nabbe yeso sariya yella pati be ngada yirumun kasin wana min tanon dum hebbi yibe hewbe
e wattu yambingol ngonyaloma horejo oni antonio guterres wadi noddango fewdo e lede de yittino humtande hore golleji hakika yella faaba wadde fewdo yimbe le torrabe yella dun sariya golle galleedi maliga projet seria huntana mohore imade mudum yo haybude sukabe e robe fewde torraji yangol e wattu basi
on jaarama mamadou sama sek e mumin sende bo e yottininde di kabaruji e jaaran joni e kabaru haro cialde meda tawdade umar waygar hon laati
nyali buli mi selli basu fu wala am hande burni kam kenyan
jettoji allah en puddiran kabaru kan egypte gondode fiede wattu joni o puddido kenya match arandejo egypte fiide e zimbabwe egypte hebi bi goto zimbabwe heba fe bi goto hono wori
holtinde wi tan wailtire wadi lende do yewtere sabi de equipe ngay sappo e jogom kan no tawed leni yitani hikande ko yata equipe ngaji noka ene kan tawed lehen le majjudu video ngaji pabo tudi arbitre ngabe var dum wara tawed lehen kan gendi mawndi yaka le gol do figol ballon Zambie ambe coupe 2012
addiner waronde holitinde wiide mali ana hani fidude e leydi Mauritanie ni wattu 20h nanu mar waygal tagal wonko jogida do
wonko jogimi jati holitinde wiide dum woni hono kabaru international ngaydi worri tonno dum wara matede le helle kan o yimobe ko yaata ndiyana yom kany en goni ton kanko iba wan mo leydi mali ndiyo o mo ton fa yettu yo wali sek jose kany e fanyi ko e ko nande mu dum hewbe ana ton holitinde wiide widoji di puttiran do bomako do dum timmira du yaade bomako
en jokki nan kabaruji di coupe du monde ballon rewbe gondude fede watta jono leydi france nan no holitinde wiide gobe didi afrique gonle hen kanyen je 8e de finale
non jati ousmane nyali bouli cameroun kany e leydi nigeria di holitinde wiide cameroun waran fiida e dum wonon leydi noddirtendi allemagne di nigeria do fiida e leydi angleterre eden biya yo laddo hokkube do hen galu ti waw hala en kay kolitti wiide ko mawdo jotto so yi ko feso suka ngabido sora yetta dum ousmane nyali
nan no do woni en suka be nan kan tedninde alaaji mawbe meden hon
non jaati
Omar way gola jaram
a jarama sanne Ousmane Nyali Bouli
yewtere mara tous o gerene ne waran yottinde do joni
inshallah boytande waran yottade
sakirabe holitinde wiide yewtere nde Omar way galone ne waran jabbade do joni nanno kedde hedade